بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامورونغو واتش فوندو جامبيري واتش سوني
حاميم
حاميم
والكتاب المبين
دي قلوم بيري رابوكو لوفوتو قوزا مونفيكا
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
Ndithu tidayivumbulutsa Qur'an mu usiku wodala. Ife ndithu ndi achenjezi.
Fiha yufraku kullu amrin hakim.
Mu usiku umenewu, chinthu chilichonse cha nzeru chimaweruzidwa ndi kulongosoledwa.
Amram min indina, inna kunna mursilin.
Mwachilamulo chochokera kwa ife. Ndithu ife ndife watumiza atumiki kuti achenjeze anthu.
Rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim.
Chifukwa cha chifundo chochokera kwa mbuye wako. Ndithu iye ngwa kumva zonse wodziwa kwa basi.
Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin.
Mbuye watambo ndi nthaka ndiza pakati pake ngati muli wotsimikiza.
La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Palibe wopembedzedwa moona koma iye basi amapereka moyo ndi kupereka imfa. Mbuye wanu ndi mbuye wa makolo anu oyamba.
Bal hum fi shakkin yal'abun.
Kuma iwo okanira ali mchikaiko akungosewera potsatira zilakolako zawo zoipa.
Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin.
Basi yembekezera tsiku limene thambo lidzadze ndi utsi wonekera konse konse.
Yaghshan nasa hadha adhabun alim.
Udzewa pimba anthu onse ndipo adzakhala kunena ichi ndi chilango chowawa.
Rabbana kshif anna al'adhaba inna mu'minun.
Ee ambuye tichotsereni chilangochi ndithu ife tikhulupirira.
Anna lahumu dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
Kodi lero kukumbukira kuwapindulira chiyani iwo chikhalire icho mtumiki wolongosola chilichonse adawadzera.
Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
Koma sadamulabadire ukwakumnena kuti wapunzitsidwa ndi anthu ndiponso wopenga.
Inna kashiful adhabi qalilan innakum aaidun.
Ndithu ife tichotsa chilangocho pang'ono koma inu mubwerezanso machimo anu.
Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
Kumbuka iwe mtumiki tsiku limene tidzawalanga chilango chachikulu ndithu ife ndife wolanga.
Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim.
Ndipo ndithu iwa sadadze tidawayesa anthu a farao ndipo sadawadzera mtumiki wolemekezeka.
An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin.
Kuti ndipatseni akapolo a Mulungu ndithu ine kwa inu ndi mtumiki wokhulupirika.
Wa alla ta'lu ala Allah inni atikum bisultanin mubin.
Ndipo musadzikweze kwa Mulungu ndithu ine ndikubweretserani chisonyezo choonekera.
Wa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
Ndipo ine ndadzichinjiriza ndi mbuye wanga ndiponso mbuye wanu kuchiwembu chofuna kundipa pondigenda ndi miyala.
Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
Ndipo ngati simundikhulupirira ndipatukeni musandivutitse.
Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun.
Koma adamchitira ntopola. Ndipo iye adaitana mbuye wake kuti awa ndi anthu oyipa.
Fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un.
Mulungu adamuwuza kuti pita ndi akapolo anga usiku ndithu inu mulondoledwa.
Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun.
Ndipo isiye nyanja ili momwemo zii ndithu iwo ndi khamu la nkhondo limene limizidwa.
Kam taraku min jannatin wa uyun.
Kodi ndi minda ingati ndi akasupe zomwe adazisiya atamizidwa.
Wa zuru'in wa maqamin karim.
Ndiponso mmera ndi malo abwino.
Wa na'matin kanu fiha fakihin.
Ndi mtendere waukulu umene adali kusangalala nawo mmenemo.
Kadhalik wa awrathnaha qauman akharin.
Umo ndi mmene zidaliri ndipo tidawapatsa anthu ena zimenezo.
Fama bakat alayhimu samau wal ardu wa ma kanu munzarin.
Tambo ndi nthaka sizidawalirire ndipo sadapatsidwe mpata wobweleranso pa dziko.
Wa laqad najjayna bani Israila min al-'adhabil muhin.
Ndipo ndithu tidapulumutsa ana a Israeli kuchilango choyalutsa.
Min fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifin.
Chochokera kwa farao ndithu iye adali wodzikweza ndiponso mmodzi wa opyola malire.
Wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'ala al-'alamin.
Ndipo ndithu tidawasankha Yuda nthawi imeneyo pa mitundu ina nkudziwa kwathu.
Wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin.
Ndipo tidawapatsa zisonyezo kupyolera mdzanja la Mose momwe mudali mayeso wonekera poyera kwa iwo.
Inna ha'ula'i la yaqulun.
Ndithu awa Quraysha kunena kuti
in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
Palibe china choposera pa imfa yathu yoyambayi ndipo ife sitidzaukitsidwa.
Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin.
Choncho tibweretsereni makolo athu amene adafa ngati mukunena zoona kuti kuli kuuka.
Ahum khayrun am qawmu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
Kodi iwo ndi abwino ndi kupambana pa nyonga kapena anthu a Tubba mafumu a ku dziko la Yemen ndi amene adalipo kale iwo asadadze? Tidawawononga ndithu iwo adali woyipa.
Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma la'ibin.
Ndipo sitidalenge thambo ndi nthaka ndi zimene zili pakati pa izo mwachibwana.
Ma khalaqnahuma illa bil-haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun.
Sitidalenge ziwirizi koma mwachoonadi koma anthu ambiri sakudziwa.
Yawma al-fasli miqatuhum ajma'in.
Ndithu tsiku la chiweruzo ndiyo nthawi yawo onse imene alonjezedwa.
Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun.
Tsiku limene mbale sadzathandiza mbale wake pa chilichonse ku chilango cha Mulungu ngakhale iwo sadzapulumutsidwa.
Illa man rahima Allah, innahu huwal azizur rahim.
Kupatula amene Mulungu adzawachitira chifundo, ndithu iye ngwa mphamvu zoposa wachisoni.
Inna shajaratal zakkum,
ndithu mtengo wa zakkum.
Ta'amul athim,
ndi chakudya cha wochimwa.
Kal muhli yaghni fil butun,
kutentha kwake ngati mtovu wosungunulidwa, wotentha kwambiri udzakhala ukuwira mimba.
Kaghalil hamim,
monga kuwira kwa madzi wotentha kwambiri.
Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim,
kudzanenedwa mgwireni mkokereni ndi kumponya pakatikati pa jahena.
Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim,
kenako ntireni pamwamba pa mutu wake chirango cha madzi otentha.
Dhuq innaka antal 'azizul karim,
adzauzidwa mwachipongwe, lawa ndithu iwe ndi wamphamvu zambiri wolemekezeka monga momwe udali kudzitamira muja.
Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun,
ndithu izi ndi zimene mudali kuzikaikira zija.
Innal muttaqina fi maqamin amin,
ndithu opa Mulungu adzakhala pamalo achitetezo.
Fi jannatin wa uyun,
minda ndi mwakasupe.
Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin,
adzavala nsalu za silika wopsapsyala ndi silika wokhutala uku atayang'anizana nkhope.
Kadhalik wazawajnahum bihurin 'ayn,
umo ndi mmene zidzakhalire ndipo tidzawakwatitsa ndi a Horain, akazi wokongola amaso akulu.
Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin,
menemo adzakhala akuitanitsa mtundu uli wonse wa zipatso mwamtendere.
La yadhuquna fiha almauta illa almautata alula wa waqahum adhabal jahim,
menemo sadzalawa imfa kupatula imfa yoyamba ija ndipo adzawateteza kuchirango cha jehena.
Fadlan mir rabbika dhalika huwa alfawzul azim,
chifukwa cha chifundo chochokera kwa mbuye wako, kumeneko ndiko kupambana kwa kukulu.
Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun,
ndithu taife wesa Qur'ani nchiyankhulo chako cha Chiarabu kuti akumbukire.
Fartaqib innahum murtaqibun,
choncho yembekeza iwonso akuyembekezera, kodi ndani chintsikire chirango pakati panu.